Nisipokona baby napata homa. Na vile na kupenda wanisoma. Na vile na kufunga kama Ronaldo, Ronaldo. Na kukumbatia mchana. Tabia za mapendo twaendana. Maisha yangu yapo kwako mama.
Siko tayari ku break up. Make it right for me baby ASAP. My hands up, nimechanganyikiwa kwenye penzi lako. I'm locked up, caught up kwenye maze, siwezi kutoka, nimechoka kwa design uliontosa. Nilidhani wewe utanzalia sons and daughters. Tokyo itakuwa cheap, ilikuwa conscious. Yeah, conscious. Nakuona Nairobi Westgate, ulikuwa fresh, so pret. Sema tuende wapi, Nakuru au Kibera, Mombasa, Dandora, kote na masela. Umeniweka ndani John, tuenje hii jela. You are deep love, auko deep kwenye hela. Nitakulinda kaa simba kwenye yake mbuga. Black coffee mzuri, usitaji hata sugar. Karibu nyumbani, karibu arachuga.
Uksi nimebombo na mtoto mkali mzuri atari. Nadunda naye kila fasi, nambana kila kona, sije tekwa na mandezi. Mtoto ni educated, also she's my best selection. Hamwelewi mtu yote, everybody is ejected. Mimi ni wake, ye ni wangu, tunalandana kila kitu. Hana swaga za kichangu, natangu nimemnyaka baby wangu. Ana adabu, hana habari na mamba. Ana imani za kirasa.
Kikutena nitapata aibu. Pengi maswali mchoni mwao. Kwa nini imekuwa mimi na we? Pendo tudumishe uo wetu wajibu. Maswali yao ya jepata majibu. Wanaotaka tuwa chane. Mimi